Sevane kwabɣi la a nu, a piɛri kiisami ti nyinda ka mɛ zeziye. Sodaasa sin waa nyo ka zezi n-tari n-loona, a piɛri maaga mɛ ŋun soohi m-pugidi yeeyeega. La a piɛri tuŋgɔmi n-soosi n-naagi n-kẽ kãsema zakẽ. A piɛri da pugidimi n-naan gihibu sin na n-maana zezi bũmb ninga. Dẽn, tuntun pɔ ka yembire n-nyanda a piɛri zakã pʋgẽ yeele a. Rĩngi fumra n-ka be na zezi sida. La rabeem kãsengã dag n-tara piɛri rẽa yeelame yaa ayo ka maam ye. La a piɛri kiisa noora tãabo tɩ yẽnda ka mɛ a zezi ye. La wakat kãnga noora wog n kelme la a piɛri tẽega zu-soaba zĩ sẽn dag n yeel yẽnda wakat ning bãmb sẽn zĩndi tɩ pa kibsa. A zezi dag n yeela a piɛri yaa sẽn deng noora kɛlenga fo na n kiisa noora tãab tɩ fo ka mi maam ye. La bõn-kãng sãama a piɛri sũurã hal wʋsg bõe-yĩnga yẽnda kiisame t'a ka mɛ a zezi ye. La a piɛri yii yĩnga n yãb nintãm sõama bala a ra maanda a bãngẽ.